wakkati jotta mani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Ouattara to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sego jamma wali sakraɓe heeɗiɓe. Gure ɓen fara bugu e mare bugu gonnoɓe e juuɗe Allah gilla lebbi kewɗi na gondi yoppitere seeɗa seeɗa saabi larmi mali meɗen gelle ɗiɗi keɓi gure gure kañu e safariji. Donc hakke tomonta en na mbiyatno gollono oni Aliou Tine fuɗɗan talatare hannde dawol makko leydi Mali yo e ley alahaali jukkoje si dawo dow Mali. Ñande 13 février mbiyatno ndu adnaaru ndu fuuf mbi yambinanno ñalloma hertannaango radio mbiyan dow Sisili kabaru radio e hoolaade mbiyan keɗotooɓe Mali Sédigui Nafaka radio ɗi ngoni seme kabaruji amen hannde beeten talatare jetti lewru février tan 2022. Bisimilla sakiraaɓe. Kamioji kewɗi mbiyan larmi Mali naati mbiyan farabugu le laamu sigu ñande alan jagom leru février e wi yimɓe toon ñamduji safariji ko nande muɗum gadda e balɗe seeɗen fadde nden hono muɗum ndun naɓama to mari bugu le mbiyan laamu jenne le mbiyan jama yila jamare nde yo ɗum ɗo laato fuɗɗode yoppitere mabɓe. Ali Cissé keɗɗano keɓen Ali Cissé.
Oɗo e golle kanɗo jewteɗe ɗo e haalaji kanko secrétaire général yimɓe la jeyaɓe farabugu jooɗiɓe Bamako ɗo fewde e moƴƴiki ko soldats en leydi malini ɓami fewde e mabɓe. O ɓeydi hen wiide ɗum e tawede muɗum fuu yimɓeɓe ka faale ñalawma hande o wawa yaade wartude no yiɗiri. Daramane Koulibaly secrétaire général fedde yimɓelle jeyaɓe farabugu jooɗiɓe Bamako ɗo. No soldats en ɓe waɗi imma daraji yetti farabugu ne tiɗɗala nguure mawɗo ana wonnoto ko yettoto camion ngaji 33 kewɗe nguure kayen leɗɗe ɓe gaddi farabugu. Lawol ngol armée leydi ni nangi wona lawol natirɗo farabugu nokku goɗɗo ɓe jaari basi ana ɗo yimɓe woɓɓe ɗum waddama ɓeydama e mabɓe. Farabugu ka ena ɗatol yoppitede mare bugu to ka kabaru o wona noon wordi yimɓel ɓe ana wawi yaade wartude no yiɗirle oɗo nokku nde wi neɗɗo goto jooɗiɗo to mo yiɗa inde muɗum haale. O jowti immadaraji ɗi soldats en lindi waɗi yottalle oɗo nokku fa faworoɓe nguure. Alhamdulillahi miɗen mbawi nadde miɗen mbawi yaltude nomi yiɗiri miɗen mbawi yaade nokku yogaku yogayi ɗum min mbawa yettade ɗum. Soldats en ɓe ka gari ɗo ɓe gaddi nguure alkamsara ɓettide gendi so gonga o ana heyɗino lebbi joyi min gaɗi miɗe uddi min beltike komin jihi ɓeko. Kolitaɓe wiide djihadiste en uddino ɗiɗo nokkulle ana heɓa lebbi fa heewi joon nde ñalawma hannde o yimɓela jooɗiɓe to ɓe ka holiti wiide ana fawi jikke mum en wiide nokkulle mabɓe ɗe fuu wara yoppitede.
Sakira mat tottu ka heglaji ma dukka baro ñom banga bembe amen Facebook andi Twitter. Lamukoɓe Mali mbiyane ndibi journaliste leydi France indoɗo lollirɗo Benjamin Roger nden holtama wiide jamma ñande jeegom février o wari mbiyan hôtel makko to ɗum woni keñen ko yimɓeɓe yettike mo nden o wi journal Jeune Afrique kanko Roger Benjamin Roger on en wonno tagi mo fuf ana hiɓɓino o suuɗai ɗum wiide o journaliste noon mbiyan ɗum ndu waddimo ga en laamu mbiyan Mali kay safaki dow kabaru muɗum tafun fande le kabaruji mbiyan jukkoje si dawo imana dow Mali fa hande mbiyan ko ɓe wajibini woni sarti woteji le wattu mu juta sanne yalla mbiyan imminde seeɗa seeɗa ɗeɗo jukkoje ɗe fa ɗo gonɗen ɗo mbiyan kaltidal du fuf waɗaka hakkude pelle ɗiɗɗe e on wattu goto mbiyan européen ndu jukki ardiɓe yogaɓe Mali. Daramane magam keɓen kenne foy sanko Ali Cissé.
Fay hunde wala ko bilti hakkunde leydi Mali ndi e fedde CDAO jukkoje e fedde ne ɓami so tongi do leydi Mali ndi le jiidal ngal o waɗi ana heɓa lewru jon ana heddi faham oɗo kabaru ka wana ko neyni feyi horeɓe laamu hakkunde rew le communiqué goto gouvernement leydi Mali ndi ka holiti wiide ana wondi wadde ko wawi fuu yella hakkillaji mabɓe ka ana heɓa yiidude. Fedde CDAO ne salike keƴaɗo leydi Mali natal e fedde ne noon holitiri wiide communiqué o le jiidal ngal ɓe gaɗi akara alkamsare 3 lewru février ɓettindu fedde CDAO ne ɓami aadi jottinde jukkoje ɗo o ɓami so o tongi do leydi gouvernement leydi Mali ndi ka suuɗa e mette muɗum feyi fewde e golle ko fedde CDAO ne wondi wadde fewde leydi Mali ndi golle mo o holiti wiide yimɓele gonɓe sella yamirta ɗum wadde nde oɗo wattu goto fedde union européenne nde ɗum ɓami jukkoje fewde kanankoɓe yogaɓe e laamu hakkudere o aljumaare ɓettinde nde hakkunde mabɓe ana premier ministre Choguel Koukala Maïga hoorejo fedde CNT ne Malik Diaw ministre kumaniɗo dewral le leydi ni Ismail Wague ɗo e tawede muɗum fuu horeɓe laamu hakkudere o ka holiti wiide kañum en ka ana landini wadde jooɗa so haala hakkunde mum en e fedde CDAO.
Hakke leru ko mbiyan jukkoje CDAO e iomana dow Mali kanko kanake leydi Sénégal holti wiide laamukoɓe Mali ɓe hanni huncande hoore mbiyan dabreji nden haali ɗum cekte yontere nde e le karutal 33 e jooɓal union africaine to leydi éthiopie on wattu goto mbiyan oni ɗum holiti wiide mbiyan dunke makko kabaru mbiyan hakkeji tomonten waran le Mali iwde jetti yaari sappo e jeɗɗi février nden keɗana ko arketu heɓenen keɗana e dufa sam Ali Cissé.
kanko tunke andando kabaruji bilidi hakkeji bibbe adama en le fedde onide ana domale leede amen di talatara jetti lewru fevrier hitane 2022 waran fabbude bamako do kan nukule godde le leedi di le heje makongo aliou tin waran yidude kanan ko be lamu hakkundere o bala societe civile kan pelle association ngaji yimbe le be tordaji yottina waran jooda hala hakkunde makko e ONG ngaji fa yetto kejabe leede godde gombe le leedi di beedade fedde nations unies aliou tin waran halde hala imadraji ngadaadi bangal habude rafi jukku golle leedi Tongane mako hitane hikane waran hollede fedde conseil des droits de l'homme nations unies to le lewru mars hitane 2022 goldo dawol aliou tin wadile wattu no jukkoje cedeo bamaso tongado leindi timode yonterande horejo keso union africaine Macky Sall holiti wide abada fedde cedeo hornay jukkude no yawiri kanan kobe leedi honono wadiri e leedi malindi kanko lamido leedi senegal o holiti wide do e tawede mudum fu anniya mabbe wana jukkude no dum latiri fu Macky Sall holiti wide jukkoje de wadi sabi kanan kobe lamu hakkundere o teddinayi sartimo e kolliti wide e be mbawi landinde woteji le lindi o holiti wide du kanan kobe lamu hakkundere o jeyi haltande fedde cedia wone hunde ko wawi jabande
bien la cour d'appel wajimbini orange mali kanye move africa yobande le yobude ko buri milliardu temdere chapande jiddi e gotel sefa denno do wadi bien chagal ko ben reseau rukumaten dum woni dental ko manibe kabaruji bien nodgol telefone ngaji wadi plainte fewde de do guldira didde sabi itta kalise le kabaru repondeur jamare denno de do guldira didde holti wide bien jabane fi ka do anya sarya kedono kalifa gote ben du fosan ko alsisi
job o heba ma iude cour d'appel Bamako do golonobe move africa malitel kan orange wadi imadraji fa holla metemudu fewde anniya mo sariya ledini bami fewde mabbe motito golonobe dido region ay didi telephone landin majere alasan yasen cisse yo goto hakuna yimbe majo tobe
on a fait déjà
landini dotere murtere da balde sapo e joyi min gara min gadda do orange kan move africa murtere de yontere watta min gara min tacha appel yado do bem andetu yontere lamu o wala fuko wi latto murtere de kaddi wala e
ça sera illimité
fedde kumanido golle telephone le lindi ka wana ko jabani dido halaji horebe ka holiti wide golle o wadama no haniri sarya o bamama no haniri du docteur Adama Traoré woni lamido fedde entretene région malien du secteur de télécommunication
le répondeur
sa anoddi neddo a hebayi jomu a hana yonnede dum dum wala e sarya dum wana mi wihi dum fedde entretene union nationale de télécom leedi malidi holiti dum orange kan e malitel jabi signinde talkidi watuno e fuddido golle be ngadi dum nebe gujji nawtotobe reso ngaji ana heba duubi be keba ko heewi mere mere
ce principe la
dero fedde ka holiti wiide imadraji goddi ana wondi landinede nyande fu dido reso ngaji landini murtere kaddi wala e mudum
radio e kaba men kabaru radio e holare won sislim ben kawrta ben hikka yambere hitane 2020 woni kabaru radio kando yamdende jamp 13 fevrier denno le odo alhalim ben kertobe hewbe holtiwide radio ana jogi nafa sanne fewde e jamare de denno on wattu godon no ben irtel holtiwide e gollobe radio e wobbe robe na hani wattande hakkilo men kabaruji lobbi keddan ko warata ko
le sahal fayo top aler leedin jaborade le wuddu leendi ko heewi hakune malin ko be ka fu ana jabani darne radio le leedini le wi mabbe martinde kabaru janginde hani laataade darne heejoji radioji di le leendi
la premier
nafa arande gondo e radio ni woni martinde yimbe kumpa edum waawi laataade sababu e jooda janyeli di hore andure ko wondi wadde nango dirgol fayo to joddaade so wurdo radio ana waawi laataade sababu du janginde e martinde jamande kumpa hono watta wattu no tiddalaaji wodi edum waawi tal sababu du jinsure kabaruji demde fu lewi horebe kuma nibe yottinde kabaruji leleejini radio ngaji di ana hani darade darne mudum wada golleji mujjudi buri fu nyifude basiji wadde jodda so halda hakuna janyeli banjugo dante lamido maison de la presse radio ana waawi sakkaade basiji radio ana waawi wadde ko waawi du fu yalla ana hebana jogolal tiddalaji pawide basiji dum waawa wadde du fey so ni wana yimbe ngombe tobe wada imadraji wada ko waawi beedo yimbe ana hani wadde ko waawi fu yalla radio o ana laato hunde nafoore tu sabi radio anni so nawtarama no haanata edum waawi waddude goddum ko yimbe jondaraaki micintinde tan wiide nyaloma le adnar alla no kertanaado radio waran wadde 13 lewru fevrier ngaroru radio e kolol do woni sicile chubaado le yambere 11 itane 2022
faande bangal radio nde yontere fuf mbiyan su jutamani hulta on yewtereji hertanaaji kabaru radio mbenno yottodo faande 13 fevrier nden do odo sicile mo hulti on kabaru radio e holare fande ele kabaru mbiyan bangal coronavirus andon e do yawtanguji hakke mbiyan unyoro yawtanguji imbele toton tawra nyaw o mbiyan temdore chapon jo chamtanama noga jeddon na l'hopital hakke unyaaji dino e temedi don nyawben haybali galleji mabbe denno ele yotre acte couvert kadan ko ben mbiyan Ousmane Nyalibuli
acte covid kede kabaruji do covid 19 le leydi Mali
Studio Tamani.
Le nyaw coronavirus op angile malinde kana ko be leydi malinde kolitiwide mo nyaw o nangi fu mere mere sawrite nokkuje mo inama do nyaw be chawrete ka hande yogabe kolitiwide kanyu en chawrete ko yemu ben anni ko kalifa gote be ni do faccitango Mamadou Samaseko
wotumu ardibe cellal be na gondi limtude nyaw be nyande fuf mun tangul hore nyaw be wona fi hakika won hultibe kambe jati chorata ornas mabbe wono kanku Moussa Cissé chamtana do wakat jun o nyaw covid
comprimé ngaji cloro kin taw won ko be ndoki kan beeda de ordonnance ledde mi nangi comprimé chloroquine o kan ordonnance o yeyi pharmacie mi sore ledde de so gongo o min kan mi wawa wiide be kinni ke kan mere so be dun ka wana mere juude am mi so lawum lindi holiti wiide sawrugol yimbel be nyaw covid 19 o nangi mere lindi min kan anda hodu be noddirta mere so be juude am sawrugol gol wana mere
lam ko be kay hokkita ural wiide dabareji piyama yala nyaw be covid be na huntine hore no fewiri kedana docteur Khalifa Keita joko hore jo gulli
tout ce qui s'inscrit dans
le fou ko windi et dati nyaw covid 19 o so a yewi mere mere wadirte so iwi test covid yimbel dawobe jobete do so wana dum safarnde mere lamu lindi dardien miden bawi wede miden belti so min yewi no alhal lindi wordi bako wodani sawdo yimbe be nyaw covid 19 o yaimu gonga ti dalajo gadi kana mate ngal imma daraji dum gondi wadde di so alla mu yoyi min garam mi kebona dum jogola
fira mesure
mister wede nyaw be yoka covid na lenna hopital wobbe kay galle mun en haybete
kedena joni landol kedotodo goto docteur Ibrahim Jara directeur centre national d'immunisation notongol
docteur pourquoi
picagongol na famudu anamou
se faire vacciner
il est important de se faire vacciner
na fa ana picagongol sa jiddo rentade iwde nyaw pikir yo fa sako nyaw wana sawru dem picagongol ana wawi sakade nyaw covid 19 o mo hada si nyawuji goddi nandude nyaw covid 19 nangude way kuytude may
la mortalité
do kadude e go hello handen allah le nyande wonde fangate kabaruji goddi bawi do nyaw coronavirus o
Studio Tamani. Studio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrawe mbiyana le kabaru yamen na kirujito to burem ton holtama wiide mbiyana chogu somaji tidi sanne maro kay mbena wundi majudi jati le lumoji di kilo temede kiloji temede dem mbiyana ngon yu hande unyaji juy tawena unyaji nay dum wonno ele ko jabbi gawri ngon do mbiyana unyaji didi mbiyana na wara lewru joni yu unyaji tati e temede juy e kilo temede e kiloji temede mudul don e wi jamarande de do yu ngenna sabi ben bibe jallo hika yirwalis e kanyadun rafindena gudu datidi kambar dun kambe julabe burambe ngadi batu nyande alande mbiyana du dawrude ido tellaji antiminan kabaruji to kaytu do holta wiide kar pomro goto mbiyana yite nangi budun do pongo gondo hakunde kaindi e kayba dum wadi mbiyana metru seden cere commissariat police kaindi jungo nyamo mbiyana ma jungo mayo mbiyana jungo nyamo mayo go denno e wi mbiyana seda fuji dum latike mbiyana courant latike sababu mbiyana yite nangi e mobel ngel dupifa ngel timmi sabra antimita kabaruji amene mission daba sa fu mutar do bembal amene 3w.tutamani.org maduno don viamo 3320 o sere yotere en magazine.
Sido Tamani.
Sagra mbiyana magazine o hande ha yuwi do kabaruji men kabaru bornaki kambe habitibe den sayaji di nonoji kambe habitibe woni mudum jamare hewbe civil en borna dun tawe be dulli den sikka wala be dulli men fratiji ngoni e kabaru mudum den wonko hebe no kedda ko warta ko e nyalle jam
wona fi kabitido kanon mi yidi e do kadle habitibe be melagan sen be do habitibe be bur fuf kanko hore transition ndar jati complexité ni mako o mi hebal fa hande wona fi kabitido no sayaka huy fureni ndimmi san dulla fe wi de frati wa den no le jondori wi de nyaloma goto e tetan kam de do kadlo de
ono be do jokol be hewbe na jidi bornade sayaji habitibe batte jildi madun weli yonki sababu on weli yonki dun won ko julabe hewbe na jeyade do kulle de cogguji majji yo hakunde hakkunde temere jeegom e uñaji ɗiɗi e temere nayyi sifa ɗum woni ko holliti Mamadou Fofana jeeyowo kadle to lumo meddin
ne jeeyaɗe hakkunde temere jeegom e temere jiɗɗi contrat goto ko wiyete original o kay yo hakkunde ujunere temere jeenayyi ujunaji ɗiɗi ɗum waɗama tan yalla parade habtiɓe kay ne wawi darde civil ɓe pati ɓonno ɓornaji mabɓe hakkika ka ɗeɗo kay ko ñimmina
ka noon gollirde lollirde police militaire holliti mette muɗum fewde ɗiɗo golleji ɗi e wimaɓe ɗiɗo ɓornaki ɗi na hertana tan maggal paɗe en keɗɗana kulnel Amadou Diallo kankone hoorejo ndeɗo gollirde police militaire
la tenue en réalité
ɗeɗo karle ɗe kay na hertana tan yimɓele heɓontoɓe leydi ndi hono maggal paɗe en eko nande muɗum fay ɗon ɗum soni a yeeyi foftere golle a tetete kala tenue mo joguiɗa saabi hankkasi hana ɓurde ɗi ka ɗum fof tawede kulnel Amadou Diallo yiila makko yo hadde ɗiɗo golleji ɗi e dow faaba goto foof holti wiide oɗo jogola o na bonna inde habitiɓe meɗen
ɗon
wiide ɗum ɗo mo ena fewi inde larmi meɗen kala mo nanga ele ɗiɗo golleji ɗi jomum a wawi yoɓɓude hakkunde uñaji joyyi e uñaji sappo udde dun kaso iwɗo lebbi jeegom fa duuɓi ɗiɗi nden holtintan saria na jokki ɗum e darda dokkoɓe kabaruji e kane jamal nde foof jokkito wadde famingol ela kaɗo tiɗalla na immine no yawiri fadde
ɗiɗo sariaji ɗi huccane hoore yimɓele kay ne jokkiti ɓornade ɗeɗo kadle ɗe